This is an MUT Radio podcast.
We are going to be joined by Uzamani Wawabengu Isibongo, all the way from Pietermaritzburg. Mainly, we are going to be talking about Isaac Sexes Vinisneake, and he's going to be telling us all about that and about his entrepreneurial journey. So, I want to put Zaman.
So, I'm born and I'm Jan.
Ngisacela bantu ukuthi uzintroduce and tell us more about the background of your business.
Okay. Uzamani Wawabengu Isibongo, umfana nje okhulele eMaritzburg, kodwa obased endaweni eMbili eMaritzburg naseThekwini. ETekwini ngilethe ubona umsebenzi of amabhengu time pieces. Uzamane uyi-founder and CEO of the company ekuthiwa amabhengu time pieces, last year khona nokwenza nokudayisa amawasha uhlobo elingayisebenzisi ibattery.
Oh, wow, that's impressive. I must say, I'm going to spend this battery. Wow.
Yes,
okay. Yes. So, where did the idea of a business come from and what made you choose ukuthi uqale inkampani kule industry kuyona?
2018, besidayisa amawashi la, lonke uhlobo lamawashi. And then, that's ngenza research because ngangibona abantu abaningi bagqoka amawashi. Uthi umuntu ugqoke iwashi elihle kodwa ibattery alinayo, alisebenzi.
Yeah.
Angazi noma mhlawumbe isikhathi umuntu osuke engenaso yini ukuthi kuhamba ayoshintshe ibattery. Uthi seligqokile nje but alisebenzi. Ngase sengicabanga ukuthi if we launch a brand ezoba i-automatic engayidingi ibattery ukuze isebenze, singabe si-solve that problem. So into engimotivate-ile kakhulu yikona lokho ukuthi abantu bagqoke amawashi angasebenzi. Ngenxa yokuthi isikhathi sokuyoshintsha amabattery abanaso, bagcina sebegqoke nje iwashi futhi elimile. And then that motivated me ukuthi ngilaunche i-brand yamawashi angayisebenzisi ibattery at all.
Wow. So how would you actually describe i-success yenkampani yakho mhlawumbe?
If I look back where I started, ngingasho ukuthi we are doing well.
Yeah.
We are growing slowly but surely, because when I started from zero budget. Yabo, sithena sicala we used to do door to door with our watches. Mm-hmm. And i-stock ebesinaso, it was less than 10 items of watches.
Yeah.
So but manje indlela esiproducer ngayo, we're producing from 100 items per month. Oh. Yaphezulu. And with the clientele yethu, ngingasho ukuthi we have customers nationwide, because we deliver since we're currently an online store. Deliver nationwide. Ngingasho ukuthi looking back where I started, we are doing very well and we are going far actually.
Wow. So Putiza man, ngiyezwa la ukuthi when you started the business nanqala nenza door to door, and ngiyazi ukuthi kunzima kanjani ke going from door to door uzama promote your products. So ngifuna ukwazi ukuthi what were your biggest challenges kwi entrepreneurial journey yakho?
My biggest challenge is siswami, ngizoqala nje ngibeka nje, since we started as an online store without a brick and mortar store.
Mm-hmm.
Or some sort of distribution in some platforms, kube yinkinga because ukuthembeka kubantu. Siqale sangathenjwa kuqala, abantu bengathembi, becabanga ukuthi sigebengu, sama scams.
Yeah.
That was the biggest challenge ever, ukuthi ngilonge ngiconsistent, ngilonge ngiveza, ngilonge ngiba nama customers azokwenza ama reviews ukuthi okay, this is a proper business, I did receive my product. So that was a challenge kakhulu kumina. But ngiye ngaba nasi strategy along the way to address that matter. Ukuthi no, we are legit business and this is sidila nama customers okwangempela. And another challenge yesibili was the distribution. Because since still like South Africa, we know very well ukuthi abanye abantu abakholelwa ekutheni bangathenga online ngoba besaba yona lento ukuthi maybe i-scam, yabo.
Mm-hmm.
So lokho kube i-challenge kakhulu kumina because ngiye ngaba limited kakhulu ukuthi ngistikhe only kwi-clientele ezoqhamuka online, not labantu laba abakholelwa ekutheni beze esitolo bezobona kahle ama-product ethu. And i-challenge yesithathu engibe nayo yama resources, because njengoba ngisho ukuthi we started from nothing, so besithatha isenti silibeke phezu kwelinye, so lokho kusilimithile ekutheni senze into esingayenza ngendlela yethu, because besisebenza ngalama resources amancane kade sinawo. along the way.
No. What are you working on, Manj, and what is mhlambe your 5-year plan from now?
Thina njengamanje sisebenza kuthini sixazulule le nkinga lezi abesibhekene nazo in past years. Ukuthi since we were online, we were straight online, sizama ngayo yonke indlela ukuthi manje sisondele kubantu, sithembeke kubantu, abantu bakwazi ukuthi beze kuthini. So iplan yethu i-distribution, because we do have ama-products amahle kakhulu abawathandayo ama-customer. So iplan yethu moving forward is i-distribution, sisondele nakuma-malls and having pop-up stores, kuma-malls, our-customers akwazi ukuthi eze kuthina, and then have retail partners with other retailers. Mm. Yes, yes.
So, okokugcina nje igama lakho lokugcina, what advice would you give ama-starting entrepreneurs?
I-advice engabanikeza yona njengamanje ukuthi abakwazi ukuthi babekezele in this journey, because ayikho lula, uyaluza kakhulu along the way, and uyashayeka kakhulu mentally, because izinto most of the time and azenzeki ngale ndlela wena sokuzibane ngayo. So kufanele babe ready for storms, and with finance part kumele bazame ngayo yonke indlela ukuthi bamanage kahle imali, because without proper management of finance kuyonakala kakhulu in business. So abazame ngayo yonke indlela ukuthi bamanage kahle imali and be ready for storms, and bahlezi becabanga ahead ukuthi if ngibhekene nelento ngizokwenza kanjani ukuthi ngidlule kuyo.
Ngcolosi la, ama-prizes yes. Mhlawumbe amawashi akagijima khona nathi sisithi ukubamba ibhajethi amaphaketheni.
Ngicela ngiphindele sisi.
Ngicela ukubuza ukuthi amawashi akho awadayisayo abiza malini khona sonathi sizokwazi ukubhajetha.
Okay, since kade kuJanuwari sine special nje. Amawashi ethu abe-range from 700 kuya phezulu because iwashi lethu elibiza kakhulu njengamanje it's 2000, but aqala from 700 because ahlukene nakhona siba nama-luxury collection khona. But they start from 700 to 2000.
Uma sifuna-ke ukuthenga, kukhona nomhlampe ama-social media pages esingakuthola kuwona?
Yes. If ufuna ukuthenga, uyakwazi ukungena kwi website yethu.
Yes.
Which is www.amabengu.shop. Ungena kuyona iwebsite and then scroll it down, ucheck iwashi olithandayo lapho, and then uklikhe kulona lizokuthatha likubeke kwi-payment page. And enye indlela uyakwazi nokuthi usithekse on our WhatsApp number, place i-order lakho khona. Ingayisho mhlawumbe WhatsApp number?
Yes, please.
WhatsApp number is 063-813-4146. And another thing, sibe nama pop-up, because besiqalile nje last week eMlazi Mega City. Sike sibe nama pop-ups khona, ungakwazi ukuthi uze khona uzothenga khona.
Siyabonga kakhulu Bhuti Zamani ngesikhathi sakho. Thank you very much. Have a pleasant day.
Ngiyabonga kakhulu ngethuba. Thank you so much.
Well,
this is an MUT Radio podcast.